Yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
Yawayo
obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yabuuza ndi mwana wani oba nasoma kyenkana wa yanjagala bwagazi mukama yasere na kisekereza mu bulamu Kabechikaba negana, emikwano nenganda jandika, masirina yamba newenkaba. Na Yesu weyandaba nansasira. Yawayo obulamu bwe Yesu, yawayo kumusalaba nze nkone.
Yawayo obulamu bwe Yesu, yawayo kumusalaba nze nkone.
Yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo obulamu bwe Yesu yawayo ku musalaba nze nkone
yawayo
Yatwala obunafu wafwe niyetika endwadde zafwe
Yawayo obulamu bwe Yesu Yawayo kumusalaba zifone
We yanyoma omusalaba Yesu natuwanguza
Yawayo obulamu bwe Yesu Yawayo kumusalaba zifone
We yakaba omusalaba nagamba kiwede
Yawayo obulamu bwe Yawayo kumusalaba zifone
Weyanjagala zifone Bebe byange nabisasira
Yawayo obulamu bwe Yesu Yawayo kumusalaba zifone
Emige yejo yejituonya Yawayo obulamu bwe zifone
Yawayo obulamu bwe Yesu Yawayo kumusalaba zifone
Yafumitibwa olw'okusobya kwaffe Yawayo obulamu bwe zempone
Yawayo obulamu bwe Yesu Yawayo kumusalaba zempone
Yawayo Yesu Yawayo
Yawayo obulamu bwe Yesu Yawayo kumusalaba zempone
Yesu kumusalaba mpone
Kumusalaba mpone
Yesu kumusalaba mpone Yesu kumusalaba mpone Yesu kumusalaba mpone
Kumusalaba
wakaba
Kumusalaba
mpone Kumusalaba
mpone
Yesu kumusalaba mpone
Kumusalaba mpone